rangi ya chotara. Manga manga, asili ya Kizanzibari. Chokoleti kala, mixa mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia. Ukitembea koko, upo nyuma bai koko, koko. Mziko siwa buku jero. Soto jola boko boko, laini nyanya ya kopo, yani bunyero bunyero. Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na jigi jigi, pensi watie tope. Nikupeleke kwa bibi, tifama Dangote. Uvae shela wigi, tapata kwa Aristote. Habibi,
habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
nyoka mkali aini.
Habibi,
nuru la aini kipendaro.
Habibi,
nyoka mkali aini. Penzi lisiwe dibaji, sidisha utamutende. Mahaba yawe full charge, tukomeshe visa diviweme. Nikande kande masaji, wabaki kupiga vijeme. Waka eriki magadi, ongeza na peremene. Mchunge shetwani, mama tuende pole pole. Kuna esmakani, akina juma lokole. Wasi kupane kichwani, wakazua mambo chochole. Iwe haipu mtani, Mr. Michambo wanichole. Achana na kinagi, awana lolote. Watazusha na jigi